songa yi
Newsfarm.com.
Embekeza kai moyako
nawe uzalemera.
Embekeza ntawi yako
uza kwa chiriwa
usalire bilivo sevina ntawi
yeye
uzalemera.
Chalo china minu mama ukaviri machiluma. Chalo china minu mama ukaviri machiluma. Chifani koteka nyila yeye. Chifani koteka nyila yeye. Kusevenza umasevenza kumava mushabaliwe sivibwera. Upala uka umayesa kumandala mabaliwe siupesa. Vana wafuna kudya na iwe ufundo vala. Makolo wafuna something. Umafuna kuvicho kamo
hey.
Umafuna kuzipa yamo
hey, hey.
Oza yesa mubale uponse
vini nandawi.
Imbekeza kaimu yako
nawe uzalemera.
Imbekeza ntawi yako
uza kwa chiriwa
usalire biliponse vina ntawi
yeye yeah, yeah.
Uzalemera.
Chalo china menu mama ukaviri machiluma. Chalo china menu mama ukaviri machiluma. Chifani koteka nyila yeye. Chifani koteka nyila yeye.
Utapatiwa
na ebe sista alila. Chikwachi uguja mufuta angomuna machabe amuna bwela no musia. Angomu balika wana mamuna wachikwa chikulibe. Ama kamba nizipaye mwina nikagone kumanda. Osa yesa kuzipaya upeza chikwati nindawi. Osa yesa kuzipaya upeza chikwati nindawi. Imbekeza kaimu yako
nawe uzalemera.
Embekeza ntawi yako
uza kwa chiriwa
usalire bilivonse vina ntawi
yeye yeah, yeah.
Uzalemera.
Chalo china menu mama ukaviri machiluma. Chalo china menu mama ukaviri machiluma. Chifani koteka nyila yeye yeah, yeah. Chifani koteka nyila yeye yeah, yeah.
Utapatiwa
Anko TK
nawe uzalemera.
Mr. Alan W. Tembo
Kosa Kwe
Eyo Teri Kipaya Soundproof Eyo Sakwe
Download more music on newsfarm.com.